ungenzi simali yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh awuhlale engoma kaqeda ubumnandi yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh awuhlale engoma kaqeda ubumnandi yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh yonke into ibe phoshe buh
Don't get to the point.